woni asawe ɗiɗi lewru men ko du ujunaji ɗiɗi imalason ɗon kettino habaru suka ummatorko studio kala godanta on guettirum fo moɗon e garki nder habaruji o mone hokka on emi Aissa Hammadou wadde e monde Farida mamma foof ma Farida no sumayere
se yenta Aissa no harmana himɓe wuro
jansan Farida irɗe habaruji gaddan e suka ummator kettintoɓe en
hande ni min jahane on ton ɗaɗa suka ummatoɓe emɓe syndicat min jahamen hen ko woni ɓeydade ko e gaddata dañaneri ittaɗo on ko golloɓe premier mai ko duuɓi ujunaji ɗiɗi ilaso mide habaru men ko findinol ma jaha ton ɗe gaari maraɗi inna sukaɓe rewɓe ummatoɓe goni e ga'a lumako mabɓe nde leru on ko sumere min kantana en komin mbowri ñañe fo ko woni fijoji men ko coñinol ɓonno
nder leyɗe duniyaru fuu leydi Niger kiya waɗi julɓe muɗum go'o lewru men battu ñalawma ittanaɗo golloɓe ko leydi duniyaru fuu
nonnino Aissa min jehi hadde sukaɓe ummatoɓe emɓe gonde nder syndicat gam min jehi ɓeydari ɗum ko e gaddata gam ceɓe ɓeydari se min cettino Idrissa Jibril kawjiɗo fedde dende golloɓe Niger CDTN o dinmi ɗum ko filti ɗeñal fufudde
sukaɓe ummatore no nafa sannede no tawa nder pelle jinganoje golloɓe gam ba hawre jama'are ada yara e wartira nde hana jomum no wodi sembe ko waɗa ɗum no waɗata nder biroji pelle amin pamare no wodi cukaɓe ummatore badu ɗo nder biro amin mawɗo o miɗen godiɓe
nder wakkati o mo min goni ñaw raɓugu coronavirus liddenko ɗum maɓɓi janŋirɗe ɗon wuro agade sukaɓe ummatore no ɗon joɗi no gaɗata e imma kiira woyi Farida ɓe keɓa e pirtol ko e dow majjum non
nonnino Aissa sukaɓe ummatoɓe ni salike adugo laabi enɗe laamu leydi watti dow ko woni hisugu hoo e maɓɓe e ñaw gunɗe dow majju fedde dende kawji sukaɓe ummatoɓe e fadaji maɓɓe ni jeeyi gaƴi sigila maɓɓe ko pirtol ko e nder gari agades gam ceɓɓeɗa se min cettino ko Moussa Mamma waddinimi ɗum ko firti ɗeñal fufud
en tawa kana to wite hikkima nokku to sukaɓe ummatore gonno joɗi hadde payguel mum atta no jewta e nder mundu kondan laabi ndenagu ñawu coronavirus fe gotel ɓe tokkitaki dow muɗum Fatuma Zara Bilal kañum won secrétaire dental fadaji ɗi commune mo agades no wonɗon kandu kondan gam batte firtude ko e tindi dow fi ñawu coronavirus
hande joni yimɓe jottoɓe nder fada gala no ɗoyi tanu laabi joɗɗinaɗi kawra jara sayi ewi riyol gotel ko hana gel lotano ko ba farlawol golɗon iɓe bayi ɓe raɓodira ñawgu ndenne himɓe gatta hilnare ɗum kam woni noddoji am
tindi ko wonno waɗe kañum e pirto koye gol sukaɓe ummatore wonɓe e nder fadaji ɗi endan woɓɓe maɓɓe milata sale ɗum wawi waylude hono aadaji muɗum en
c'est bon qu'ils sont venus
ɗum waɗi koɓe gaari tindindeme hano ko darta filla raɓu coronavirus ngo ɓe kolli kulle kewɗe amma min ci'ota darde ba ko ɗum hoya gam ɗo nder agades min gala miɗe gaɗa hunde fuy lekkoɗo maɓɓi fada tan hawde tan min nokku gotu tomin peccidirta ande e yeggititde kulle go
pour oublier certaines choses
dental fadaji ko watta capanɗe jeɗɗi jeeɗi nder gallure agades kaye goni no gaɗa tindi e pirto ko e noga e goho lewru ndu fa warde capantati mayru famtinde himɓe dow fi ñaw coronavirus ngu endan
bannirawo hannon no himɓe gui'ata gollal fuu no gollal ɗo ñamay himɓe hewɓe fuu sukaɓe ummatore no gom e no gaɗa golle ɓorol gueroɗe imma jawle golle ɗeni ɓe gaɗa ɗe nder weltare maɓɓe no kamɓe keɓa koɓe jogiti e juuɗe maɓɓe
hitani nde eni golle cinci e gatani wartiniɓe e seɗɗorma seɗɗa gam ceɓ ɓeydani simin kettina ko salamatu kadiri waddinmi on ko fitti ɗeñel fufudde
wakkati mo hana ley lewru suumay no mbuuɗi laso min ɓorirta gortogal jon o capanɗe tati min ɓorirta ɗum se gonga mi wawta famde foti mi moƴƴinta
min duuɓi an sappo e jeegom nder gollal ngal miɗo ɓora gueroɗe miɗo sonnaɗe dow miɗo haagoɗe mi sonna lasoru ndenno min ɓorirannoɗe amma joni ko suumayere naati woronje min ɓorirta nde luumo majje no goodi allah tan andi foti min ɓorata nde luumo walani noon ɗum kay sey muñal mbani subaka o na ko joni komiɓe seɗɗa emi ɓoti
maraɗi wuro lumaku no nder lewur duudu sumayere mawɗo e suka fuu no ɗon watta sembe kan waɗa golle lumaku heɓa ko jogi e siryade julɓe paaɗe warde ɗo yaade yeeso. Ko ɓuri ɗuɗugo fuu sukaaɓe rewɓe no sey gi'a ɓe tokki laabi ɓe jogi farantiije dow ko'e maɓɓe ɓe cotta ganni ɓeydaare sey min kettino ko bannimen lildo men mohammed mamman ko ɗum firtiɗengal fulfulde.
En tawa kana ni e nder bangeere wiyeteene masadu jiika nder gallure maraadi mi yi'i mbiyeteeɗo amira nuhu suka debbo no enɗan janngo kalaasi jeego ona mo sotta ko wiyete aware ɗum ɗume saabi komo waɗa ɗum nder lewru sumay tan
awara tiniki seeɗa haare
awara e manguja kan cottanmi nder sumayere de kay lasara connami awara waɗirtakena en jaare machine nden ko watte nder ndiyam dumo kon itte feere ndiyam ko luru ɗum kan wattete nder fayande jonge fata faafa faa hoddo diƴƴere den kan wattete nder ferentiyal nde yufi hendu taƴe nden ko haage lasara neɗɗo tellowo ɗum wakkatiji gon neɗɗo ne heɓa riba wakkati
yeeso ɗon seeɗa kalay nanidi gonɗa hajara kandu no jooɗi hadde tabal mum no doomi fa yarango ndiyam yetto omo sottiri himɓe awara e kuuda ku fuudu gonɗan ko sa'a noon enɗan omo waɗa lumagol makko ngol o heɓa ko moƴƴinder nguuradan makko
minen keɓa riba seɗɗa allah yettama jonde e himɓe say muñal gattata woɓɓe de gari gattane suulaare to joomum no wardi fuu aɗa andi no joddotoɗa hemu
cobbal hun noon ko laati suumiɓe no yiɗɗum sanne ele wakkati sumayere waɗi ɗum saabi ni ko mariam kandu kondanino haɓɓidi e cottol cobbelɗe enɗan wakkati mo kalten o wi wakkatiji goɗon eɗum woodi saɗɗorma sanne
kay jehol yeeso fuu woni wala e connol cobbal wala ko neɗɗo heɓata sayni ko neɗɗo heɓu ɗum allah wattu barke hemu degon ba ceede gawri din wurtatako ceede gondi galani gam coodoɓen ñamane kamɓe koƴata to da jamoyi joomum ceede wi wala noyi gaɗanta ɗum sayni jonka e koƴa muñal tan
ono sottu sottu ko sukaɓe gatta le lewru sumayere nde enɗan no waddanaɓe ballaga sanne kamɓe sukaɓe rewɓe nder wuro maradi caggal koɓe keɓoto ɓe gaɗa muraduji mabɓe seɗɗa seɗɗa eɓe balla jaati hono koreji mabɓe ele fi ko darto jonde nder galle
min natina o jonde nde fijoji men ko coñol ɓonno asmana malam isa dektoɗo ɗiɗaɓo e ardiɗo feni fut fedde leydi niger hawjine filla latol bal alarba oni o winni ɗerol makko wurtade fedde nden ɗen nder ɗerol gol ni o wi'i kanko suuɓi wurtanade hoore makko
fijo mon nden nde hawdirta lotoɓe bal ujunaji joyi yeehi darnama toon e gaari france alarba ayni fedde nden nde psg yeehi ñaami jarogal foko édoird philippe ministre ommo e gaari france yaata haala dow fijoji enɗen toyti himɓe ɗuɗɗe yiɓe kaala dow fijoji latol bal on
nder ñalawma lasso imma jeetataɓo latol bal gol psg kan woni yeeso diidi capanɗe jeego imma jeetati den marcel deki diidi capanɗe joyi imma jeego o ren kan woni tataɓo diidi capanɗe joyi tulus kan woni gaɗa imma diidi sappo e tati ɗo min kantani o habaruji amen ko sukaɓe ma dowol mi yetti jottinaki o kettimi mi yetti maɗa farida sey jango kemo yaari.